fire in the wire, baby, baby, flow your desire, taking you higher and higher. TC Jalan say, baby, 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 flow in the area. Cleo cheese bandit, chance it on.
Kodini ndani, wamena natiluwa, tikali vadoti. Kodini chani, chamene chilengisa, tikali mafutini.
Wamia, wamia, zambia paka iwame. Pianga, pianga, ziko paka iwame. Wamia, wamia, zambia paka iwame. Green, green and healthy. Wamia, wamia, zambia paka iwame. Pianga, pianga, ziko paka iwame. Wamia, wamia, zambia paka iwame. Green, green and healthy.
Kampeni mwavantunia kudala. Vambiri tizi, vatima chitira chadala. Gente chinge mindset ya kudala. Tiangane kusogolo, notifo kudala. Tisia drama, tiambeche action. Zambia yende pasogolo through action. Tinkale na mabimu manyumba yatu. Oro tikumbe migodi mumizi zatu. Gente singe manyumba yatu clean. Tisinge zonze mizi zatu clean. Mucommunity zionze kankala clean. Na matown deni Zambia izankala clean.
Kodi ni nani? Wamena natiluwa tinkale vadoti. Kodi ni chani? Chamene chilengisa tinkale mafutini.
Wamia wamia zambia paka iwame. Pianga pianga ziko paka iwame. Wamia wamia zambia paka iwame. Green green and healthy. Wamia wamia zambia paka iwame. Pianga pianga ziko paka iwame. Wamia wamia zambia paka iwame. Green green and healthy.
Make Zambia clean. Together we can keep Zambia clean. Machitasa menzela bonse pamozi. Then we can make Zambia green. Ma politician na vana va skulu. Ba chechi na ye na makulu. Na vana vati waza kwenka mufolo. Chika gwiri zana zaenda pasogolo. Tizi samalile palu moyo watu. Tiziwe sanitation ya umoyo watu. Osa emekeza atu dwale korela. Sure, remember prevention is better than
kodi ni ndani.
Wamena natiluwa tinkale vadoti.
Kodi ni chani.
Chamene chilengisa tinkale mafuntini.
Wamia wamia zambia paka iwame. Pianga pianga ziko paka iwame. Wamia wamia zambia paka iwame.
Green green and healthy.
Wamia wamia zambia paka iwame. Pianga pianga ziko paka iwame. Wamia wamia zambia paka iwame.
Green green and healthy.
Na chitefi nobe wa chitefyo. Na wamia pa nobe wa wamia po. Na chitefi nobe wa chitefyo. Muku posa posa muka iposa po. Walimba tulilanda kuma tamu kutika.
Iko kila hapa na iwo kile hapo.
Nobuteko wula landa kuma tamu kutika.
The last one set is a son tapo.
Walimba tulilanda kuma tamu kutika.
Iko kila hapa na iwo kile hapo.
Na tuungwe tulilanda kuma tamu kutika.
The last one set is a son tapo.
Kodi ni ndani.
Wamena natiluwa tinkale vadoti.
Kodi ni chani.
Chamene chilengisa tinkale mafutini.
Wamia wamia zambia paka iwame. Pianga pianga ziko paka iwame. Wamia wamia zambia paka iwame.
Green green and healthy.
Wamia wamia zambia paka iwame. Pianga pianga ziko paka iwame. Wamia wamia zambia paka iwame.
Green green and healthy.
Let's keep Zambia clean, green and healthy. This is Chivakamba.
Clear.